Markus surawol sappo e didi. Sei Yesu fuddi metiranki be misalu wi'i goddo neddo wadi gesa ina boje o hoyika o wasi ngaika mauka der tafare gam moyluki ndiyan diga der ina boje den o mahi sudu tondu garrenu ki gesa kan sei o hokkika wobbe remobe mo inaka o dilli wondi leydi nde sharal benduki ina boje den wadi o lili mashudo mako to yimbe be o hokki gesa kan gan o jabono yamo ko be ngaduno der ko bendi amma be nangi mashudo on be pimo be ndiwimo koko be kokkimo sei jomu gesa on fuditi lili goddo mashudo to mabbe kanko ma be piyanimo hore be kudi kudinimo sei o fuditi o lili goddo mashudo kanko bo be barimo o lili lilini mashube dubbe be pi wobbe be bari wobbe jomu gesa kan e wodi goto mo o lilayi wato biddo mako mo o yidi gada majum fu o lili biddo on to mabbe o wi'i be kokkay biddo am mangu amma be o hokki gesa be bi hakkunde mabbe to radono gesa kan ngare mbaremmo donu gesa ka warta dum meden sei be nangimo be barimo be paddimo gada gesa kan to ko jomu gesa ka wadata o warai o halkabe o hokka wobbe gesa kan o meeda e janguki ko ayaare wi'i nde wi'i hayre nde mahobe ganyi kayre warti hayre burnde darnuki maadi dun dun kugal jomirawo dun kaydini dun to meden daga don sey mawbe ben dabbiti lawol no be nangirtamo gan ebe andi dow mabbe o hokki misalu dun amma ebe kula imbe gannon be alimo be dilli gada majum be lili wobbe fari sanko en e wobbe imbe hirdus to Yesu gam be keba ko be nangirtamo der meto mako be ngari to Yesu be bi imo modibbo e min andi ko bi ata e ko gadata dum gonga a hollata fero tirol hakkunde imbe gan a hoshi imbe hu e pottidi dum ma a ekkitina lawol Allah e gonga to wi umin e dun hani min joba kaisar maudo lami be shede lady ko dun hanayi min joba shede lady ko to min joba amma Yesu e ande be ngidi joyru kimo sei o wi ibe gan dume pondo toyan ngaddane yan yamde ajur fari mi rarande be ngaddani mo yamde go'o o wi ibe dowdi moye e inde moye woni dow mayre be noti be bi'i dun kaisar sei Yesu wi ibe to kokke kaisar ko woni dun kaisar den kokkon Allah ko woni dun Allah sei o haydini be na sedda Saadu sanko en e bi'a wala ummaaki maybe wobbe mabbe ngari to Yesu be jamimo be bi'i modibbo annabi Musa wi'i to neddo ta'i debbo mayi danyi dai e mako sakiraw mako sey te'amo ngan hebana maydo on bibbe to ndenno e wodi wobbe sakiraabe worbe jowedido afo on ta'i mayi ali debbo wala biddo sey didabo on ta'i debbo on kanko ma o mayi o ali debbo on wala biddo tatabo on manon be huunjo wedido ben be ta'i debbo on be mayi be alimo wala biddo gara don debbo on mamayi to nyalde de maybe ummoto debbo on warta e debbo moy der mabbe gambe huunjo wedido be ta'imo sey Yesu noti wiibe on bofi gan on anda ko ayaje bi'i den on anda bawde Allah to maybe ummake daga mayde wala ta'aido wala ta'etedo amma be ngarta e bo malaika en Allah nden do ummaaki maybe daga mayde on janga e deftere Musa do habaru leggel godungel hite Allah wi'imo min woni Allah mo Ibrahim Allah mo Ishaku Allah mo Yakubu kanko na o Allah maybe amma o Allah godube yonki on majji na sedda go'oto der modibbe attawra wari nani e be geddo tira hakkunde mabbe Nde onani Yesu notana kebe boddum sey o yami Yesu o wi'i nder do kaaji di Allah wadi dume buri mangu. Yesu noti wi'i burdum mangu woni yimbe Israila nane Allah jomirawo meden o jomirawo go'oto yidu Allah jomirawo maada e bernde maada fu e yonki maada fu e hakkilo maada fu e sembe maada fu didabum bo woni yidu bandirawo maada no ngidirda hore maada nder do kaaji di Allah wadi wala burdum di sey Modibbo attawra o wi'i Modibbo a wi'i gonga nde biida Allah o go'oto wala goddo sey kanko tan neddo yidamo e bernde mudum fu e faamu mudum fu e sembe mudum fu nden yida bandiraw mudum no yidiri hore mudum dum buri marle gulanteede Allah e fu ko dum sakkantamo nde Yesu nani o notorake faamu sey wi'imo gonga a woddida e laamu Allah gada majum wala gadudo sembe bernde jami mongol jamol. Yesu e ekkitina nder jairi wuro sheningo sey o jami o wi'i gandume Modibbe attawra e bi'a Almasiho biddo Dawda gan Dawda e hore mudum nder bawde ruhu Allah o wi'i jomirawo an joda to jungo an nyamo na mi wadi ayabi wanywanbe maada. Dawda e hore mudum noddirimo jomirawo to no wadata Almasihu warta biddo Dawda yimbe dubbe kawrutube kettindanimo nder welwelo. Yesu e ekkitina wi'i paamane Modibbe attawra gidube yilake borni toggoho njutuko gidube honireki mangu nder luumo e be ngidi jodaaki dow jodorle mawbe nder shudi do'are e jodorle mawbe to humto kambe ngoni nyaamobe jawdi rawbe be worbe mu'en mayi ha e gure mabbe e be ngada do'are jutunde gandu yiabe iri bendo yimbe du wadanaybe kiita burka halluki. Yesu jodi nder wuro sheningo haade to dum hokkata shede gan Allah e morara yimbe be ngada shede mabbe nder to dum hokkata shede gan Allah riskube dubbe ngadi shede dudde nder seyra goddo debbo mo walana mo gorko mudum mayi o wari o wadi shede jam koy didoy koy jamdi boderi nder dum shede seddana hoy tan sey Yesu noddi tokkube mo wiibe e mi wi'a on gonga o debbo mo walana ko o hokki dum buri ko horibe fu kokki gan kambe be kokki diga nder risku mabbe amma kanko bo diga nder shiya makko o hokki fu ko o wodi wato ko dume dum o marorto.